kabaru porta porti hala mudun woni hun ko himbe fu le wattu joni o le leedi meden di le universite goto bamako do men jotti hala mudun wondi halade le gren goto e sukabe jokolbe kolitivide wala fu ko wa wiyede dow don dum ana bon e wi mabbe inde afrique fu
ya en tant que dame faut te valoriser en
travaillant jour au lendemain gola fanna jamma ila sugan tu na to sabe a heban inde a heban darja ninde min mira la bingel adama sabe kalse ana wa bonde dima ko mudun kono wadde di golleje nanan mudun fu an andi gonga hande neddo fu haajal hebde jowde adnan soni wala ni golla soni haalade ma gonga be gondi dima ko rebo fu damu
pour ne pas être esclave de l'argent il faut travailler dignement
andibe kabana da collectivité yo nyawdu gongol waddi dun kanyi e jote hebude docteur mohammed abdoulaye haydara njangino tewto l'école normale supérieure bamako
ko heewi handen kalsitan yata burne da ko pe hore mudum kay dima ko hono di golleji bondi handen won ko rebe ko heewi watta so heba jawdi
dun an holla wide sarabe joppi darnde mu ben do birugol sukabe dun won ko andido fina tawa bala ko nadi collectivité
wadgo hono di golleji bondi ningel mi mina hono dum lafi maral tawon non sa sarabe du hebta sugaben kasin aran non homa fu ana wa eltede sugana welirno ga hande so wida eltan sugo sa wela hore ma sarabe mudon yihidan lam
o kabaru wa wadde tiagal kuteje dum ko mimsi andin do kabaru nedda ko mohammed haydara
nedda fu modima ko timme mudon aran o yaga mawde non ga handen dum huune ko hewbe nyaajirta sabdena fe gote yata dima ko kasin homa fu kalsi tayata
joni landon godgol hono watte fadun sella andibe kabaru fina tawa kolliti ko hani wadede bala konati
en hani antude hore meden antin ko golliten enen ka e tuba ko en wala nesu gotu fina tawa meden ana sedi en hani batude ko finde da tawden sabdena suga handen kanyuno mawde jangon
holitinde wide modibabe alsilamen kany e chrétien fu di golleji bondi ana kani selde.